big booty, leo ni good day. Vunja kabati huku kila kitu okay. Toka spend time, just me and you. It's gonna be your ride, just come through.
Nataka twende mbali nje ya jiji. Off na shaka ndo umbo na gwiji.
Wanasema that's our road. Jom rembo to spend easy dough.
Kwa kuwanzia tuwanzie ufukweni. Ili mida flani tuenze tudebeni. Tukiwa huko simzi siwe busy. Busy tutuwe sisi au siyo my lady. I'm super fresh, Prince of Bel Air. If you do me, I do you design in your P-square. Enjoy mama, leo ni siku yetu. Life is too short kudili na yama zetu.
Unanipa burudani, yani my love. Leo ni siku yetu dali. Show me my love. When you nyesha, yeah. Leo ni siku yetu my love, yeah, oh, yeah. Leo ni siku yetu my love.
Giza lishaingia, twende zetu hoteli. Tuka chill kidogo my Halle Berry. Kwenye sita kwa sita wanna be with you. I wanna kiss, I wanna hug, I wanna test you. Lala kifuani ni kupe nyama ya ulimi. Wanaosumbua kwa simu wambie upo na mimi.
Sinza star.
Yeah, bambo swa doctor. Kila kitu fresh, yani hakuna matata.
Everything is all set. Kikata cash tutalipa kwa check.
Yeah, chie tu wala haisumbui. Leo rafiki zako jifanya kama wajui. Just me and you, acha to have fun. Ondoa aibu, leo ni burudan. Enjoy mama, leo ni siku yetu. Life is too short kudili na yewe zetu.
Unanipa burudani, yani my love. Leo ni siku yetu darling. Show me my love. When you nyesha, yeah, oh, yeah. Leo ni siku yetu my love, yeah, oh, yeah. Leo ni siku yetu my love. Yeah, yeah, yeah. Baby girl, show me some love. Yeah, yeah, yeah. Baby, show me some love. My sins are star, yeah, yeah. My sins are star, my sleep. Yeah, yeah.